Nkwa asɛm brɛ ni onua. Ɛbrɛ aso sɛ obetie nkwa asɛm. Ɔmɔde asɛ ɔbɛfrɛ obi bi ɔbɛn wo, oye oba, ne onam foforɔ. Na wato nkra afa hɔ sɛ nkwa asɛm ɛbrɛ adu. Asɛm yi firi Lifeway Media Ministry hɔ ɛna yɛde brɛ wo. Yɛda Onyankopɔn ase sɛ wama yɛhunu dɛ. Sɛ ɔmahyɛ yɛn ho da foforɔ ti sie na yɛhu nnawɔtwe foforɔ bosome foforɔ ne afe foforɔ nso bio ɛne deɛ mu yɛbɛbɔ mpae ɔdɔmfoɔ mmɔbɔhufoɔ mada wase sɛ biribi wɔ ase de kyɛe sɛ yɛde ma wo yɛda wase sɛ ama wo ma yɛayɛ krado sɛ yɛtie w'asɛm ɛfiri nkwa asɛm Awurade bi yɛ adwene ne yɛnte aseɛ ni ne bi yɛ nini ne yɛhɔ de kyerɛ w'asɛm mu sɛ wopie a yɛn mu biara anyɛ ɔyera ba ɔdomfoɔ mmɔbɔhufoɔ wɔso adom yɛn na boa yɛn Awurade Yesu din mu na yɛbɔ mpae amen nkwa asɛm yi ɛfiri Lifeway Media Ministry hɔ ana yɛde brɛ wo bio onua ɛda so a ɛwɔ Ewiye brɛ nsɛm a ɛna ɔkyɛ firi edisɛm eti aduonu mmienu mu. Ti aduonu mmienu asɛm a yɛkan ne yi mu du mmienu. Deɛ ɛdi kan no woyi mu yi mu du no ɛde ba wohu sɛ Bible no ma yɛde di sɛ ɛbrɛ no si aso. Ɛbrɛ biara ne hɔ bio nti ɛbrɛ biara ne hɔ sɛ yɛbɛtena ase. Na ya postpone ensem o ne mate e kyena ma sesam adwen se dia Paul kwaka nyam sem na Festus emoti ye no ohene oso de e kyena sanso ena wate se fanfon so che na sa won fan che o e kyena wo de dafoforo Yo nso e kyena me som nyame o ho de afi ko na wi ye afi de mayi mu ho de asom nyame e bere bie ni ho ma o sa se o bibia ende ene se wo ye e sa si su ade e bi e fa se e bibi baba se wo ye fi a obo ko so ye fi ara o yo bi a won tene a obo ko so won tene ara ena wo tene so obo ko so atene ara ana oye holy so a konkroni a because why konkroni enti no a character ebeye permanent enye temporal ebibi wo ha sadia no beba enti na meka se se bibi wo ha na ese wo ya ende ese na ese wo ye because ene asemi matuni din se Jesus is coming with reward. Yesu ba edi akutia kwa nisemu na odi eba. Na mipese mibisa wa asemi se, se ukura sabi ya utiwe se Yesu ba, ufisa akutia ba mpa na odi ba mao. Uwe yankano kure. Akutia ba mpa na ufisa Yesu di ba mao. Wa unim, pepe bri mene, akufra cheo nyanko pa ase mao. Ame taka se, dia obekɔ heaven no onim de onkɔ heaven so onim esa se mina na de kaje se de waira no onim bebi ohye obi ayira ye pe no ono a waira no onim bebi ohye eti eye dan ara obehu abrabɔ bi a wo bɔ no na ye bɔ kɔkɔ se sa abrabɔ no ene onyankopɔ asɛm bɔ ebra twɔ ho firi ho ya se yesu oba onfa nyɔ men dia gro masa onye nimpa enchen no ama bene so e mo mbebre no wa ka onyankopa asem ifie oha ne edu no 120 years onya okra ba kokra o itse ya nsu yu nechi no ana fere ni pa ya wa jese yi hunu anka na so na ayeden akechi nti no wa no ankasa no no anje ma de no mana so ebe shita wasasi wesu Sodom and Gomorrah. And put nine and coupon quaji woman. Oh, don't Lord, Nerin and Bamba Minu. Banu San or Ti Bama or Sum Yankupon Fianinano. Nan any Giriasi no Mechi. A door done in Chinese. But then bizarre say. O Yankupon, yes, a wine yet Bribi Ama Lotto. Because who is a waji? Nukuna, and then a mania, like our John also come. A castle may kind of crutch or say. A do baby, we didn't know when you have beating me up, who couldn't beat me up. We have a soon papa, who soon home. By Bazaar with Jina, no mono. But my dear, sir, also, what for me do you be beyond to be twan a moment deal, young coupon, a cheer one of Carimono, if he says, sir, bed a bebois. To what kind? Ni yimu edumi enu na entie de yakopa asema oka na afetu ye hofu osehwe berebantem na mikura makatua se medere bema ubiara sadia ne nwuma tie amen ei ede obi enye adwuma ewo yiwesi enko jakutua ewo gntc o debi oye adwuma Bibiaba yu wujuma na huwana wakuchu ya bae deni, ebeba. Ndi, mipese mibiza ase, wakuchu ya bae mpana kawufye fiyo nyanko pongo. Puta kwa say, behold, I come quickly. My reward is with me to give every man according as his work shall be. Yedi ubiya, njuma chitia no. Edna hena di yesu kusu, bebe hon. Nodi hon mwaye, edi yade, amamaye. Mini abomodi ya ase, Bobo bra papa, na wenya akitia papa. Mubeye ya u, mwo ya, se wune, ni wimu ya nuwa mune sha si u. E taka sa, ene ne de wano de wenya sa, di biye ye e jine. Fi bra papa oboye. Dofo di mwa kriso sene kra aje mkwa. Enye, mani nyansa wake se mhunu nyansa u. Wanyi jangwa kase, eje braham wei mesra u. Makrachi, Efa na nsatia mwonshu mu. Akra, nafome kame takra mano na mehoye de eirame. Akwenye ni hobi u. Eti na wakase, mbe nye nye du. Debe siye nye siye wi u. Dese bani nye na abe wi u. E den na uye. Mini ya utie mi. Odofome do pa. Na ubiye ni hoye sinless perfection. Eti lebra yeti u nyankupa ase mi. Niye di tu ya mfu. Se ebe kwi ya huwe fridi ya enti huu inara. Na se, enyanku pwane ba, ya nyeo iraba. E di wukain, maku, humani chidumi ya nsa, imu, edi asa numine edi asensi ya, osi, enti mwenye, na mwini muda kuwa, ifiru anawo beba, anajufa, anadesiumu, Ana akoko bone ana anopa. Si unim da, ifriwa nbebo u, ana bra akoko bone, ana odesiyomu, ana anajufamu, ene ifriwa nbebo unim. Na we mfrimu, mpufrimu, ame huni se, mwadi da. Se mwenye, watch ye therefore, For ye know not when the master of the house cometh at even or at midnight or at the cock crowing or in the morning. When him da Baba Baba U Mini Obibua that I say we Baba few as it chain I may buy munyain I'm chairman I may ba Bede Obaba Dana Ju win him so Babana Ju so Bano Po so be you so Baba Coco Bomu the win him now the answer sa win. Me kamfuru radi esiki soma. Sa u banyan. Na kutuwa banyan pane. Hina radi esiki soma ma. Sa la na me kano. Wonsini no. Wonsini no wa mobre u. Wonsini lot. Omo time non so. Na kupo ye bi. So be bwa. Omo. Na se sa so bano na kuma. Ne di. En nyomani wiasi no me chino. Enon tino. Emane dani nchinisi. I don't wish we so baye se nchinisi. Yon pese ampa, masa, heaven won go down any pa pray e pray girigiri no bible say heaven abetiti agodu so e be ya da ko betena se da na no that time no we owo arewo amane e ko danda ah sa nyum ni nyina de ifro waye nyum nyina fofro na won wotumi din kunim no odi akotia bi bre won do ba ma won kwan a obefa men gate mu won ko fa echiri minia awuchie mi ele kwase mi bro ya futu okase pa se na de excuse o kra na ke che na odi bo u isa akotia ben when you throw a ball on the wall it come back to you the law of karma ya obeye no e won akotia na be de ubenya be kan fura de excuse o ma ya de excuse on kan onu mu omo awo na bo wetin e gina pintin kwase mi fi life word media be su won e de ya bro na ya don bre na ya kwajida unu ya chine ni won odi awowo anhu minia obibi wa sabri na se wuye nyoma na ese ni penyina hu penyina ye bon yakopo ni nyoma bon oh yes bon akotu ese ni wu yakopo adma chani dan kwa rura di jesus christo di mu babu se sa ojun fun so tuma na pe mu ka na jesus christo wu sori ye ye na ampa minti no wu na ba jimi kwa babu banyan kwa babu su banyan kwa ji kompa ebi radi yesu asama ba mchen ji tu me se bi odi boyen ni fa fu so che mi fa se mi kra ene ma jin kwa betra si mami abade na betra mi mu da de na church se mi no mi nya asori a o ka no kwa se mo bible mu abade na mi tuma na mo so ba me ni masifu nyina na anyo yi de ba san se bible o ji wa no wa ji ru fiu fu nyina me kan fu yesu ma obi o se bo mo woni age ene ya cho udin o nkwa huma no nya mi so a so abo san pa we I don't form a boho for my young upon. That was it. Say, when you bomb, pay a one cremo, why geno? It's a whoopia on your rabba. I send me for life word media ministry, and I debray my son for a quiet food, and I'm in a mo chair assuming. My telephone number is 0244869499. 0244869499. I am quansome, Yamisha, so it's in quansome. Bye bye.